za mashagani so mtakulizana huyu wae jo
era
venture too easy
piga mawe
kama poa
poa
alutia
wewe nani wewe nani
era 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 era
ara ara ara
wale wese waju
osh osh osh
kujua
ndo mwisho
na mpeli
ya
nani
wazo mwisho
Chai aina mfagilie nani we nani we nani we nani we nani washamba kibao najifanya nanijua
nanijua
wanijui siwajui
siwajui
so lazima kila mtu akujue aina mfagilie nani we nani we nani we nani we nani
choto cheze
na muziki mimi naudai bwana
naudai
na muziki mimi naudai
kweli
naudai
na muziki mimi naudai
tena
naudai
naumseke mira udai
chote
naudai
naumseke mira udai
bwana
naudai
naumseke mira udai
kweli
naudai
naumseke mira udai
tena
naudai
naumseke mira udai
chote
naudai
naumseke mira udai
chote chote baka chai 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 baka
chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka
Era kumbe utanatoa uti wapiki wani wakumbe utanatoa uti kama wanachu shida ndugu tukwa na sofa kine madui za kuwana nitakia maufu tafumbwa machu nisije kutonesha kufu hatuchekesh doma na tunachukiwa chesame spendi kulimitiwa hila pante tunadisiwa tunakantiwa tunakanyaliwa nabakia mkiwa nakupuka mungu wa koto pimja wake na kuya kwa zina ikufa mtu chake tujuka mungu wana mipango yake maskini na wana tajiri na mali zake kipata tumia ukikosa duti ya useka tetama vumilia
vumilia
mungu baba bariki familia ziki zedishi imani mda ute kidogo chitwi madwe kiba wanafunga riziki si wanatimplia nyota si
wanatimplia nyota si
Nashanga naona mwanga mala naona giza
unagiza
unaga chamala naona riza
unariza
unagamba naona visa najua mko na sikiliza machupa naona future na mimi na Mwenyezi kama kipele na kucha
na kucha
ukitaka ushindane kama Mungu na shetani
shetani
ushindane atupe njutani njutani
njutani
choleki atueleweki atuelezeki wakisema najiona keki foseki kitambo tu spendeki sio siku feki
na muziki mimi naudai bwana mimi
naudai
na muziki mimi naudai
twenty mimi
naudai
na muziki mimi naudai
bado mimi
naudai
na muziki mimi naudai
twenty
mimi naudai
na muziki mimi naudai
Mina udai,
na mziki mina udai
chote
Mina udai,
na mziki mina udai
bado
Mina udai,
na mziki mina udai
chote
Mina udai,
na mziki mina udai
Najifanya
nanijua,
wanijui siwajui
Wanijui siwajui,
so lazima kila mtu akujui
Lazima kila mtu akujui,
aina mfagilie
nani
We nani,
we nani,
we nani
We nani,
paka chai, paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
paka chai,
chai
baka 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 chai baka chai
baka chai
baka chai
baka chai
baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka
chai baka chai
baka chai baka chai
baka chai baka chai
baka chai baka chai
baka chai baka
chai baka chai baka
chai baka chai
baka chai baka chai
baka chai baka chai
baka chai baka chai baka chai baka chai
baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai
baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai
baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai baka chai ba Hira.
Kabla tujarewa machezi ya tunafagio. Sio mbeli ukisharewa lazima utasema tio. Kumbuzio barikiwa kama naimba babio. Na tomayo siwashike masikio. Nisha kuwa nisha juwa ujana unaponzia.
Na ujana unaponzia.
Matupa sio kiponzia.
Sio kiponzia.
Na kama kipote kinafunzia. Na kipunguzia. Sije kulikosa tundia.
Hira.
Na kufani kupumzika makaburi matuta.
Matuta
siku yako itafika kumbuka. Kumbuki walinukia sasa ifa nanuka. Sugane mamba kama mtu ujavuka.
Ujavuka. Ujavuka. Ujavuka.
Mashaki unikutubu zambi. Lakini kwa kumwenyezi natubu. Akili ni mwangu shetani ameka kambi. Nafusi ni mkata ya taratibu. Matimba kama niketenda zambi.
Tenda zambi.
Nisame usinasibu.
Sinasibu.
Binadamu jele tunatenda zambi.
Tenda zambi.
Nikija vikundi sinsulubu.
Sinsulubu.
Mibadu na wishki yona pibu. Natumana natubu.
Natumana natubu.
Mibadu na wishki wengine. Kuna machizi wengine vichwa ngumu.
Vichwa ngumu.
Leo tena kunywa sumu.
Leo tena kunywa sumu.
Wanachanganya na dumu.
Wanachanganya na dumu.
Serikali na jilau.
Serikali na jilau.
Machizi wengine vichwa ngumu.
Vichwa ngumu.
Leo tena kunywa sumu.
Leo tena kunywa sumu.
Wanachanganya na dumu.
Wanachanganya na dumu.
Serikali na jilau.
Serikali na jilau.
Mpaka chai 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 mpaka chai. Wanapiga chai. Wanapiga chai. Wanapiga chai.
Chai.
Wanapiga chunya. Wanapiga chunya.
Chunya.
Wanapiga chunya.
Chunya.
Wanapiga chunya.
Chunya.
Wanapiga jaa. Wanapiga jaa. Wanapiga jaa. Wanapiga chai.
Ndogo lefuni.
Mdori, Madenke, Matiko, Babu Jinka,
Mazoni,
Kiruguru, Edisa, Mabichwa, Mashada, Babiloni,
Mjaudi,
Mnistopa Kinana,
Era,
Mchebe, Mfasi, Era, Mazomusho,
Champisi.
Majon, Kibaya,
Zimbabwe,
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 Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,